eɗen godi yande joni tomin ta sappo e joyi habaruji fulfulde kodi jam woni e moɗon habaruji men sembe mum dartina filla puɗɗan golle har filla ko darto hono wattugol ceede ɗumdu konnal ngam batte wadde cuɓɓaki duɓinanɗe sappo e duɓinanɗe noga e go'o ɗo endan ñamey fedde nde endan hokki ko watta ko ɓuuri milliard ɗiɗi français fa heeɓa golle watno woɗiri nonni cuuɗi kañum e nokku cottirɗe kañum woni ko fusa illu keñal nde to wiyete saga goru nder gallude ñamey ɗo endan ko tawa ɗum du konɗan wona e dow filla hono fande ko horeɓe gaɗi e nanan du konɗan ko yimɓe enna holli dow fimettorgal majju yewtere men pinno hande studio kalangu yaran en to endan falmey région mo doso nokku to loctoronde endan e nanan saɗoromaji ko tawa e muɗum yerno loctoroji kewɗo wodo e leydi men Niger kori jagnalli e moɗon nden sumanama ɗon ko janganto habaruji ɗi yerno mbirnomi ni har filla ko darto hono moƴƴinde e wadde cuɓaki labki jardiniki ko laati yimɓe fo no gon nder muɗum ka wonno koro hono oɗo projet laatiɗo du fuɗɗi golle muɗum ɗo hendan gallu ñamey ɗum du konnan himɓe leydi américa e wonko hokki jawdi fa heewi wiye dow fedde wiyetende USAID yaade e seni sirotoɓe hono cuɓaki e leydi men Niger ɗum du kondani ɓe gollan ko watta duuɓi tati dow muɗum ɗo ya duuɓi nanɗe noga e goho noon ni nden ene kay ko watta milliard ɗiɗi e millioji keɓe tati kañum on koɓe kokkata français fa wallita golleji gaɗe fa wooɗa e nder majjunde fa wada joom mbiyeteɗo hono Harouna Nouredine laatiɗo kañum o woni hono kawjeɗo sigilaji NDI hokkoɓe laaɓe har filakudar démocratie nani ko ahalne rokkeya to Abdourahmane Dofi o
min tinnato miɗen ballira seni fedde leydi mawne hawjino cuɓaki gaɗo teki ɗo nder leydi meɗen dow filla gaɗol carte wote mo natal min balliran du ko watta cuɓaki kin waɗe no woɗiri to geddi fi waɗum dalila gaɗol majji ko woni bawɗe amin fuu min gaɗan ɗum min gaɗan sigila firtude ko e himɓe du ko watta habdo na ko haɗa cuɓakiji ɗi fuu waɗe ɗo nder leydi meɗen min durwan du fa handen ko watta ɗi leydi fuu debbo yaade gorko bawɗo naati cuɓaki kin fuu tawe naati nder makki heedoran fuu to waɗu caka
nonni har filla hono ko darto hijjore mawuri sigile fa waɗa ɗum waɗi ko himɓe ɓe jeehi jahangal to endan saudiya ene ñalaɗ ƴaɓɓiɗɗe enda ɗum du gam batte hoyɗo laabi kesi ko ho fedde hawjinde cuɓɓe no fa hande du waɗugol hono hijjore nde holli hono kulle ko laati ko heyɗi ko wadda ɓeyɗa gam batte Allah heɓa tawe heɓugol ɗereji yaadu makka ndu enan tirta hitande warore nde ɗo ɗum du konna wonno ko fanen kawjiɗo filla ko darto kokkol habaruji ko ho enda mbiyeteɗo Saydou Mamman Nasiru o haalani rahilato sumana dow fi
innovation cette année
hikka dow lawol hijju guuni ɗum waddi bayla ɗum watti kan woni wattude kolli hijjoytoɗo fuu dow ɗereji mum leyɗe kewɗe mbi a tokka lawol ngol hikka duni lawol ngol watta to amin ɗum du gam ɓeydude sembe laabi denal himɓe he are mum'en wakkati hijju o ɗum waɗi lawol ngol watta hannden ni miɗen he darude no waɗe ko lawol ngol tokkirama nder koyirna ɗo nder leydi meɗen sigila fedde amin ndedu no ɗon no ƴewtine fondite fa woɗa gam duuɓi joni ko fedde de singa ndenne no hani ɗum jooɗo ɗum dara ko waɗa e ko jacci gam moƴƴinde ɗereji bindaɗi ɗindu no ɗon no piye himɓe kokke heɓa neɗɗo fuu anda ko waɗa he ko hani waɗe himɓe agence uji ɗindu sa ɗonna mum'en ni woni ƴewtinade ɗereji golle maɓɓe e dartinol laabi golle ɗen no wodi du ceede gom ɗeɓe tokkete kanƴe du no hani ɗum dara no waɗe ko ɗe joɓama golle maɓɓe
puɗɗita
nonni fedde wiyetede MJRN kandu yo fedde murtuɓe leydi Niger no endan gonno do ardaga mbiyeteɗo Mahamman Tinay ka en duley jeɗɗiri ƴaɓɓinde wonno koɓe kokkiti malfaji kañum e kaɓɓorɗe mabɓe fuu ɗum du konnan ni yaade e fa hande hen ton endan dirku ko ɗum waɗdu konnan waɗi yesso horeɓe sogueji kañum e horeɓe ton endan bilma région mo Agadeze noon ni ɗum waddi ko fa hande mbiyeteɗo Oumarou Mahamman Koubley laatiɗo hono kaw secrétaire général kaw jiɗo filla ko darto hono fande ndeɗo fedde o holli wiide ke hon ɗum ɗo waɗana gam batte Allah e hono notade noddagal gaɗagal ngal kañum e jiidal gaɗagal ngal endan nani ko a haali e dow callalol ko tardo
somma engagé à déposer
ko min adi e resude kaborde woni ko andudon dum wadi lebbi didi joni ko min gari nyamey e yidude horejo leydi on kambe horejo gouvernement et ministre kawji do der redu leydi on min kaldi do sadormaji tawadi der no kure de misali kawar e manga dum sabi ko min adi resude kaborde de ne dum warri no min nimbe hemre e chapande jeegom resube kaborde do dirkum ginanda ni min cojjitete nyamey e warde hawrinde dida bere de hawtade e horebe ardibe be caggal mun no min kala no ita on kawrinde ne buti do mun
kawji do fila ko narto golleji hono dental en afrique wietende ine africain haali kanyum toyna addis abeba etiopie wakati mo hawrinde wona wada dun du konna ni o holli wiide ke hono kulantare ko darto fila ko nuje bidda bonda ku no don na beydo e der sahel o wala no buyto fe seeda dun du wonno ko fawar joni ko o holli o wiidu konna ni ko saabi dun sanne woni g5 sahel on endan heba jawdi ko gollitorto tiagal mo du hono wi amadu o wiidu fa hande himbe no godi gollobe kanon woni gollitirde gala nenne ne kaydu konna ni o wiina han tawi dun fudum beydama himbe beyde gollude beyde gam batte heba gollangal wada fa woda o do habardu konna wurta ka to ite AFP fedde leydi France hokkore habaruji be kolli wiide dum biete do Samuel Shergi kany woni ko haali dum nanni faare joni ele habaruji no tawadu konda ono Kenya de wono ko to enata wete saga goru gallure nyeme on ko tawa cuudi kany ciotirde kewde ko en gon ko jappusowa wakkade mo himbe jomiramo en ummidu konda hono habbinibe taabe do endan hoji gaz lacrymogène faddi e mabbe dum wonno ko fawarjo wadi kenyande en natoyte saga goru ndu konnam on ya warta mudu fu himbe ben holli mettorgal majju sanne gambe mi be kalnaka be chaawira ko dum wada
so wakay gogo bogu dayno
handen ka he pusol ni be tawa amma min nani no wi'e laabi ni be goni be itta wobbe du no bi'a ko de lawol tokki do baade neddo dem baade dem fusete ko fusani kay no duudi hande himbe du kala naka dande neddo halanaama sey sirio hawra ko hawrata nyaloma handen oni ano der anyere min tawa to neddo umminaama to tokkata to waloita noy wurdoita wobbe bagala don mabbi cuudum en dilli jehi jahangal denne Allah tan andi bononde kabe gadana une fu wade no hiji sawara amma be da himbe hande ano himbe kana bibbe
ko rabore tilabise
nyazene yebe e chukabe be to be bi min jada e mabbe de gonga dum bonenani himbe sanne fa hana set sire burde dubi hemre de himbe mu umminama to wiya be jaha de be bi be kokkete to be jodo idum fantini amma de be bi be dilla wala ko be kokke de gonga be adi hakke mabbe
wadi wallahi ni yala ko sambu
himbe bibbe wurobe saga goru do na gallu nyeme yewtere mabbe jalla maryama kenda ciagal majju du hono horebe gallude nyeme kaydu kolli wiide gollangal no tokki laamu faano wodi sabu dum wadana ciagal hono kitotodo taji sarya hakkune mabbe kambe himbe jomiraabe no kuyde enda wiide ke himbe enda han ko kite no kuje mudum nenne be bi gollangal gal gal enda no tokki laawol faano wodi nonni le habaruji di no tawadu konda ni fa war jondu kon hono rewbe won toje losa gungu dona gallu nyame non fa hande latibno gollano kaliji kalidi enna ndiya nyami no dum be ngarti fa be gollito kalidi ciagal hono fawarjo ko ndiya enna bebi dum wonno ko be kali be biidu kondan horebe kokki be ballaga sanne gungu mahamad dantani yewtidi e horejo mabbe madan safia safi isa nani ko hali
so harono kandi ali go yekoy
jo on diam mayugo so itake min je itito mi awa tirdede balla fu du woni min kebay e sembeji amen mi itti e sodude awjiridi ko wogon dubi mu lesoni de kile dide tammen kebi ballagal kangol du woni aronol koli der niger jo o laaji e bogoji min goni mi don awa rewbe chapande jeego e tato tawabe e der kaliol gol no godi aniya e warde awitade gam windi bundu min gidi awitade kamdo sidi andungu gun wartoy no nyamanno no dagal gal gadam mi yaade to horebe ben be chanamin daade yeso pama ko talkale no gadama fedde cooperative maunde den nimbe mun gari be kali be wiide be jahanto lamido e jeewde ko wayi wallitirde men
kinga kandirse
awoni ndane safi sa hore jo rewbe gollobe kalito en loso gungu nenne o holli wiide du hono fa hande ballaka en yotta kibe no be jirri nonni faara joni hono telwa kandu ko nan gorol ciumban non lati dun no nata en agades te ndiyan tobi no wadda ndiyan kewda no witodo e wurongo no jojjina don ndiyan ciagal mundu ko nan jaare no tokka no nata e wurongo endan ndi jaare no wodi sanne fa himbe no gollirandi har fila ko darto nyibdiji dum wadi ko faara jondu ko nan ni e dum latdu ko nan ni hono mulal ko lati sadarma yaade e nokkuje den be latibe him men don no golla dum dum waddi ko fa hande ni hono horejo komin on e horebe komin on enda en don no dara hunde enda no han tawe gollirama algamisa islaman lati comme secrétaire général mo merito en agades nani ko haali edo fi on no ngombe gollira golle de.
Nous avons même pris des dispositions.
Miko ibala bi goddi do filla golobe der no kuje to kaje mbassete dom. Kanon bato amin garo o min mabban no kuje godde gam basol mabbe gol. Nyodon wadda sadorma mawdo handen to golobe kalije be e badibe dom be hawtade e nimbe wuro be dun darta be. On ji cede dudde de min gatti e modjinol debango gol. Min gatta nimbe hawjoytobe gaide dem hebe be joba ko meri on hani yobane dum. Mina won ardibe commune on ben min japta nimbe wuro ben torre. De sundugo kam warota degeji di min gadi de ndeni idi mbassefu ndiyam dan no wittoto ni non den ne da nyaama nimbe no de Allah jabi du denol nimbe gol min jari ran dun yeso
pour la quittida de nos populations
ko watto himbe jerto won ko mayi sappo e jenendo won ko barmi jeddo be barmi sanne sanne dun wonno e der bonando lawol ko wadi kilo sappo e jenay hakkunde mudu e buza mono fa hande mobel non latingel hono mbiyetedi dogom baro kan won ko watti himbe kanye arfa heewi kan won ko yey samoy dun wonno ko fa hande bandi min tawatto e dan hono yottini kibaro en to amin wiide ke loktorobe to en haala ni dun nena ne kay du konna wi ama du hono mobel gel yoyna lumo hono ko nyanto jeddire wada jeddirto en buza chagal mundu konna kedigi ne ko ta he mi fu ko yeko bobbo wi dum dum konnam be bi hono har filla ko darto jaabol ferengol endan kanyon ko heppori ko yottini dum do har filla tol bal ko hibbe be yottaki dubi no gay be ko no dana galle nyame e maradi nene ne kay ni eden gon ele timmode dido berne endan senegal afrique du sud fottan jango dum dum konnam wadi ko faande hande de be gadi yewtardo filla ko darto ne fu ko domi e majjun do endan ko lato bal gol watto dum wadi ko mitedo yusuf dado latido kan won ekitobe senegal kanyo e biyetedo no tabo sen nong kandu konda kan woni ekitom Afrique du Sud be fuddum be gadi yewtereji mabbe do fi on enna nan ko be kalni Mokhtar Ahmadou
a partir du moment où on
nan gudani der wakati moni be gonno gollira no wodiri e ekintina gol mido mila ko basi fu wala der mum gander ekintinal gattengo gol nimbe gatto ko wodi yeruno birum mi dum wakati fu to latobe balbe ko hepte e latto kon minen kay min gala andal do majjum ko min andandi moni ko watte ekintina gol heba latto gol wadira no wodiri e no haniri denne min gala mi jodo mum miden golla no wodiri jango du dum fillititto
demain on va juste répéter
je veux d'abord féliciter
yettan gina leddi Senegal gollal gal be gadi e yottade arano der groupe mabbe o latobe amin no belti sanne e wadde iri latongol min latidi e nimbe groupe A hande du min latida e fedde mawde gon fadde miden garto latol balangol min kali e wiide saa mawdo no latida pelle dudde e hebde yawre denne latol Senegal gol hunde teddunde no
Senegal est un challenge pour nous
en jotta genen yewtere ko kalnum ha doctora to endan ni har filako darto falme maw doctora mbite docteur Idi Djibaji Abubakar o halani Mukhtar Ahmadou kero sadama ko tawa electoroje falme seket nenen yewtere mabbe
bani ko himbe departement falme tawabe der leydi Niger e wombe Yasin no hebawde mu en fu ko watta himbe wombe no jodi der departement on cellal balli hejjuri dum en golle no kori
hedde departement falme mi do mila ko har sadorma to nimbe njato der loktoroje keba safareji minen tangoni ngala loktoroje kejude der region on ba ko du wana minen tanno jonju no buri min tampude amma do hembre chapande nayo e ko dekitan hepto yade loktorore der departement on de la siba ma kiloji joy farbo dir kanoni nenudu odo godi nimbe wodube loktoroje idun hadabe warde loktorore fudu se nokungo no touti buri dun savi ko hawtade fedde UNICEF min kebi dabareji to loktoroje potorde den e hojande teddengi sukabe famarbe le gure boddude farna wallaji burdi dudude din
joni ada wawi limteni kan sedda der saddor maji gom i loktoroje departement falme tawda
to sadar maji di min godi ni woni ko andudon der falme min godana gollobe der loktoroje chapande tato e nayo bedo fu no ligo tobe debbo goto tam min godi goduda lamba golle gomnanti kanko du belande o woni ko hori fu no ligo tobe num yewon daran du murtereji di be gadi di dun tampini min sanne wodi loreji ko joji nyawbe joyi min godi di mboda sadar mo oto du kadin kam woni minister hawjinde cellal bibbe leedi hokki loktorore sabula fot torne den gineji gollitirdi ko der gineji din no tawa ano machine mawdo ko itata na wallaji goddi machine oddo wala fu bawdo golle makko mo do resi do falme ko min elata ni woni mi den jama ba garo e kitagol golle non min gaddane dum heba gollina machine o amma Allah yettama nimbe wuro ben pami do der departement falme o ko be dallinaki fu do gomnanti ko departement on kani ngadana
e don ko habaru me fulfultidi assalamu alaikum mbalante jamwa